Tumachukuleje kwa hii interview?
Aliyetembea juu ya maji, alikataliwa nyumbani. Lakini wewe ukijionea, watakutambua. Cap, mkurugenzi uweze enda mbali hata ukajitahidi. Unaishaje top floor na bado uko chini? Cheza Loki, ufai kufeel koki. Wasile jogo itawika mjini.
Usistress, watakushukulia tu fit. Jukwa craft strength zako usha foot. I know it's inside your soul. Less up, this shit solely rests on you.
Lakini ningekuwa majungi kuna struggle hivi bado.
Greatness is born and printed in your marrow. We hata ungekuwa broad, chances zako kumoka zingekuwa narrow. Ungetaka maziwa, ungezaliwa alia. Na hata hiyo time, ungesoma Brookside. Bado ungepewa tuzo.
You know, maybe trophy shelf yako ni empty because you are the prize. Get ready for fame, misquit by surprise. Usikubali kumistake confidence na koki. We all know your path has been rocky. Imekuharden. Go drop that bomb performance, young laden.
I don't know, ama sifanye right. Lazima kuna kitu na miss.
And you can feel it in your bones. Atovunje mifupa, you are not born for
you
this.
You can feel it in your bones. Good music gives you bonus. Gives you a bonus life aside from what everyone else has been given.
Go hard on yourself. Ndio good music, it come up. I don't see a words on your shelf na time ina run out. Unalala sana. What's the go get up? Una expect aje kuperform Coachella?
Jack, kuwa patient. You're on the right path. Listen to me.
But hila inaonasema ina songa, mina fikiwa lini. Hii process inaitrusta di lini.
PQ, haiku hapa for your task. You could be the only people in your class.